Sicela ufake ikhodi yenkampani. Emva koko, ucofe uhash. Shiya umyalezo wakho emva kwethoni. Gqibezela ngokucofa uhash. Emva komyalezo uza kufumana ikhodi yobuqu. Enkosi, ngoku siza kukudlalela impendulo erekhodiweyo. Ipini yakho yokumamela impendulo nokuqhubeka nedayilogi ngu? Ityala livaliwe. Ukuba unenkcukacha ezingakumbi, sicela uphinde ufowune kwakhona uze ushiye umyalezo.